yo mwana mwala wemba nawe nensimange mbwa yomulufula anti yenzo lwaffe kisiruduse magambo webigambo kupa mutwabo featuring Angela Kalule ono yo mwana remix anti bagambo kwagala kujja kumulamu gwenseeno mwana mwala we nakuzwa nange nezula kuvanga chali toto nga nsibidde kugwe Angela amatiga g'omukwano mutumbi nga nkowola tuwane wala wanjagala nzira kyayiwana eminyira gakanake koko enjo nja kuwambatira konyumira entambula nakwegomba kuntukula otukula ng'omuzira linnyayo lyembejjagala ne mulwadde wakafuba ne kati erinnyayo lyenkoola obulungi bwonye okabe Museveni akuwondera kiwakulira wa bebi gyewonera abajambula kabe salimusale bwakutunira ebikonde nkukumula life sentence luzira bebi wakukwagala olinjola ku mupiira wotali mbeera nserera soft lips zempulira buli gwe nkunywegera akooko kansi kakkanya emmeeme nerezolera olikigota kyantulolaba olufu tunsokomera onkwasa obunyogovu n'entintima nensanyalala mwana mwone simisa ng'omwezi enda ku lusibinjawo ku muliraano anti kale bagambo kwaga kujja kumulamu gw'ensi eno nigwe mulamu gwange nga Museveni weyenyiwo akakula mwana mwala gwe nenyiwo batakuwagala bamuyise Rafex ofanye essanga lya mbugobo gidde mu gomesi yegwe wazimbulukuka kabina nga siwa kamwezi owomponyeze bwa docence kiki obucyuma ng'embuzi saako n'abasiya bajanja mutushoni wa campus kimanyosana kuwa Miss World of All Generations lavu yesonsomola nga kyapa mbalasi olwoba onkutuza akakondo nga lwena nalumansi ompisa ng'omubaazi owomanga kabubaazi tigonja bamusose kamanju bwa okwatibwa ng'oli musezi naye nzalingiza omukono gwo tebantukise goozi kwagala ng'essasiri student atula ekizamuzi kimanyi wewanjagala wamponya wendi dreams nyabo yegwanda okomposanga kenyi lukyamuzi wesiganga mama fina weyesiga obayirizi lavu yaffe teriva ku fomu gabudumulaasi yo gabudumulaasi bamuyise Rafex mwana mwala we nakuzwa nange nensula wesunga student weyesunga akawunga ko lunch time bino byenjogera bya ddala kale omukwano gw'onnyabo guwooma ng'obubedo osusonyeketa nga mata ga bbongo abasajja bala baswadde bakubye nabuddo kuli kuna mulundo kankunune ng'akaloddo lavu yo bebye numange nsindo ku nnyindo lavu yo njityangu wa boda waati akayondo olaba onkanuza amaaso kkira ku kawundo afaza n'abaleevi watunzanga bamakedo olaba bakatuliki yegwa balamaza eŋŋendo wotali ebanvunza etaliko kibondo kawebeeka kadaga bebi akabinaku kandoddo olinga siku wa dodo wamata ganido sheku muzaato mumiza amango tango oli mupedo amalusu amira muganda tondo ku tondo olaba abakungu yegwa abadusiza musando kiwa n'abasiraamu gw'oli bakubisa amatendo anti kale bampise Rafex magambo w'ekigambo okuva mu Tribe Entertainment kibagambo okwagala kujja kumulamu gw'ensi eno nga Museveni weyenyiwo akakulula mwana muwala we nenyiwo batakwagala nga Rafex weyesunga obwasita we nesunga okubibinja anjira kale tukole embaga nawe onsalire onkuwa ebitole by'omukwano bimbongole nakugamba wemba nawe n'esimwange embwa y'omulufula kana kayimba kamukwano nakajja ku mutima gwange bagamba tino kwagala kujja kumulamu gw'ensi mwana mwala we nakuzwa nange nensula nabonjagala nange wenkwagala bakayise ono ye mwana remix bwali Rafex featuring Angela Kalule kayimba kamukwano anti kale